Jamoka.
Nakumbuka tumetoka bega kwa bega, milima na mabonde, hivi vyote tumepita. We mstamilivu kwako napiga saluti, huku jari mini mlevi ulini force nisinyuti. Unanivua kutu naponiona kwenye door, reception nyingi kizwa na miss adi so. When stick yo akili nyingi nasitoy, you make me feel so high, holy boy. Una mapenza kweli kwangu, haujapenda pesa, we kivuli kwenye juo, ata mvua na punyesha. Tulikaza kwenye mkeka kwenye laza kwangu gangsta. Leo naweza sema yekua nigga, nigga, you make me good. When you African queen from my heart, rangi yako bright beauty kukuacha start. We madini kwenye shimo kama pana fat, zuri wako wa umbo na tabia, ila tupendane sana na siki mtindo tena. Mapenza hip hop na siya bolingo, niki ni space yako kwangu kubo ka kingdom. Tangu ni we na wende kama mtole shinga bingo. You make me feel so high, tukiwa pamoja tume chill so fly. Usiteke sikio, life yetu wana spy. Sweet wakifuatufuata we watu eni shy. Mina mini nipo kwa jiri yako girl, na we pia upo kwa jiri yangu girl. So be careful for real me and you. It's you, it's you. You make me feel. Siwezi kwa yude tulipotoka ni bali, ushazi songesha midi ni epa zada kamari. Wanataka ni kwachi nyondoke waki mpweke, wanasaka ni shuke wenye kwa kukamate. Na hili ndilo jibu na kampe, achana na vivopo wano jito mapempe. Na lilizi zingo kisha bingo na tote, uwasipati pichi tupo geti na champagne. Kwa nivedu weni fundi si kama gogo, haugandi kama punde wakupima taki dogo. Na full right kwenye game napo kupiga gatobo, talatibu napo kete na bila atasogo. Na hili ndilo bonga la kampe, achana na vivopo wano jito mapempe. Always be right here, right here. You make me feel so high. It's you.
So high.
Beauty.
Open your eyes to see what that means.
Jamoka.